Basi rombosa rombosa tingisha kiuno kome beba wedondosa kakuna makali kusikose pia matoto napenda iyo tatu amechora kwa matako.
Oya oya jumini na pesa na nisha kupendo kinipa mapaja na pona. Baby jumini na pesa na nisha kupendo kinipa mapaja na pona. Cheki baby napenda yodenda na siezi kulengo kinipa na fasi na kuoa. Baby napenda yodenda na siezi kulengo kinipa na fasi na kuoa.
Zikishuka tupandishe na bale, leo niko maganji lazima tutapate. Atuwe ni bukla leo tuko kwa parking, kauna daifomu ushuke na kia gari. Usikamna mama jubana tuko waba, usikamna jamba ushukishe za waba. Kuja tuna flash na ile nyongi
yeah
ya jana.
Oya oya jumini na pesa na nisha kupendo kinipa mapaja na pona. Baby jumini na pesa na nisha kupendo kinipa mapaja na pona. Cheki baby napenda yodenda na siezi kulengo kinipa na fasi na kuoa. Baby napenda yodenda na siezi kulengo kinipa na fasi na kuoa.
99% amwezi ride blacky. Karate kumfundi only words najua za ki Chinese. Na shuku napenda minji juu head umeshuka peace. Vile si we roll mapedi wengi udhani si ni Maris. Put yourself in my shoes but don't let them form Chris. Live a kibid to your day na chiangori pancreas. Nime fall, nime cough, nime drown in your love. Na mindo ni stay alive ni unipe kiss your life. Na kiss your chick ni like na kiss your neck ni luster. Kiss your lick ni lap na jan kiss away your past. Shai talk I'm taking a rush aduka fika far. Kwanza kuwaza nikoja funga gas.
Yeah, oya oya jumini na pesa na nisha kupendo kinipa mapaja na pona. Baby jumini na pesa na nisha kupendo kinipa mapaja na pona. Cheki baby napenda yodenda na siezi kulengo kinipa na fasi na kuoa. Baby napenda yodenda na siezi kulengo kinipa na fasi na kuoa.
Basi fanya kama gari, rewind and pull for me bamba. Shot girl with a big nyash, another icon in Honda.